Malu.
On this one,
it's
two kids, baby. Walisema gawe tasa, humanity. Unanipa tendo toki wapi, hivi kwa nini unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Oyani yani unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Niseme nini baby koleza, unanikoleza, unanikoleza. Oyani yani unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Kila
Nafikia na breakfast by the sex casa wadi. Saka ni mweke juu ya bango kama sala za maradi. Na kila kitaka mapenzi malume ni poinchaji. Chochote atakacho sema misamaki kwenye maji. Kilo takaputona ni kama ndege turukao. Wakodisha kumbi wakitaka kutokea vikao. Kwanza rangi paka ngozi, ngozi na kamikao. Kitanda na yo mapozu na vuchenji mikao. Na kusupisa na ziche sana. Na sina stress kusu ex mama. Na zingatia tupata dona na sembe. Walisema penzi kitovu cha uzembe.
Hivi kwa nini unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Oyani yani unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Niseme nini baby koleza, unanikoleza, unanikoleza. Oyani yani unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Kilaini
Umenifanya misahau kusu wrestler. Fura uongezeke kwepo pesa. Natembea kifombele kama wrestler. Icho ni kipaji extra. Warembo Instagram wanaongoza kwa drama.
Oh yeah.
Unaona wanafra wanaogunjwa wa drama.
Oh yeah, yeah.
Shazunguka kupata kama we usiku na mchana.
Oh yeah, yeah.
Napenda ukiniita shibaba na mimi nakuita chimama.
Na
kusupisa na ziche sana. Na sina stress kusu ex mama. Na zingatia tupata dona na sembe. Walisema penzi kitovu cha uzembe.
Hivi kwa nini unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Oyani yani unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Niseme nini baby koleza, unanikoleza, unanikoleza. Oyani yani unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Kilaini Walisemaga wewe tasa, leo unatema mate kila mara. Wamekuzidi nini sasa, ujipodo wagi ila unangara.
Mixlizer.